Asibingelele mlaleli ohlelweni esethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal. Mina nguVicky wakamasuku. Uyazi ke uthi njalo ngalesi sikhathi siye sibe nenhlelo eqondene nawo umnyango ngqo. Okubalulekileke ukuthi yize sithi umnyango wezokuthutha kodwa ngoba sesamethula ungqongqoshe wale mnyango yombili, sesithanda ukuthi sikuxoxe kuhlangane kokubili ngoba phela usuke uzela amawele la ubaba uMthombeni. Sikwamukele eMthombeni ohlelweni.
Asibonge kakhulu mam Viki Zwidakalanga ngokusinikeza leli thuba, sibingelele nakubalaleli bakhe emakhaya.
Siyajabula ukuthi sibe nawe kakhulukazi namhlanje usuku olungqopha mlando abalibizwa ngokuthi World Maritime Day. Kusuka kwenzekani makhulunywa nge-World Maritime Day?
I-South Africa inolwandle olubanzi, lihlukene kakhulu. Khona i-Indian Ocean lesihleli kuyona thina, yi-600 km coastline la KwaZulu-Natal nje ikhavayo. Uyayazi ukuthi kunengcebo eningi, kunabantu abakha imikhumbi, kunabantu abawo mechanic, kunabantu abayidriver ekuthiwa o-captain, kunabantu abayigadile, igadwa yi-TNP noma yi-Port Authority ka Transnet. Inento eziningi ke la ngaphakathi. Recently nje sisanda ukukhona kwi-Operation Pakisa, sisanda ukuthola ukuthi kunane oil okhona ekufanele usetshenziswe onezimali. So sicabanga ukuthi ke intsha namhlanje beyizothola ke ingxenye nayo kwi-career exhibition. Uyokhumbula mamviki ukuthi ecishe nanidweba amaqhwakhe. Nani kade nidweba kuphela ama-diagram, nangaze nifundiswe ngolwandle ukuthi linengcebo enhle kangakanani. So Department of Transport uyingxenye yale concept ekuthiwa i-maritime. I-maritime ke iwumnotho ozimele. Uzobona khona i-aviation ukuthi kune-chopper njalo lokho izofaka imikhumbi la ngaphakathi echwebeni eyikhombisa indlela. So sithi ngoba sinama-hub abawuthula KwaZulu-Natal, ile yaseThekwini yaseRichards Bay, ingcebo enkulu kakhulu. Ama-goods e-South Africa ahamba through lama-hubs. Dokuvaz fanele ube no-N2 no-N3 ohlelo kahle hlelo clear futhi kwabona emile ama-truck amaningi ase-Richards Bay nala emile ngasembili. Kufanele silungise into ye-rail infrastructure ngoba umgaqo uyalimala ama-truck mehlele amaningi. Instead ukuthi umgaqo uhlale 10 years ugcina uzohlala 5 years bese niyacomplaina ke njengama-motorists, bese niyacomplaina njengama South African. So isimo esinjalo.
Yebo, wazi mawukhuluma ngokuthi mawukhuluma ngezokuthutha ukuthi kungena nana namachweba ethu, kusho ukuthi nje uma ngabe sikhuluma ngomnyango wezokuthutha, isikhathi esiningi thina sesibuke itimela, amabhasi namateksi. Kodwa namhlanje uMthombeni ukhuluma ngendaba enkulu ukuthi ayibona imkhumbi iyangena kulo mnyango, namachweba ayangena ngoba phela imkhumbi ipaka khona la. Ngikuxoxele nje okunye engifike ngakubona mangifika la ekuseni, bekhona umkhumbi omkhulu kade umela, ngathi mina ayilo kusho ukuthi usubekiwe nje ngoba mangubhekayo usumdala.
Yes.
Ngithe ngubona wanyakaza njengoba ubona nje usuhambile. Siyajabula ke Mthombeni ukuthi ngempela kube khona usuku njengalolu. Okuhlanganisa ke yonke inhlobo yezokuthutha. Okunye ke okungijabulisile, ngiyazi kuzobuye kungene nako lokhu kwemikhakha ikakhulukazi yey'ngane zesikole. Okungijabulisile ukuthi ngalolu suku kuhlangana nangesikhathi wena uqeda izinsuku ezikhulu ukulelo office lakho. Sikubongele ngoba siqala nje ukukhuluma nawe wayibeka le ndaba ukuthi anongibheka emva kwezinsuku ezikhulu ukuthi kobe sekuhambe kwagcinaphi. Ngempela ake sibheke ke le mnyango yombili kuhamba kanjani. Ikuphi okwazela ukuthi lokhu bengiyibekele ukuthi kothi kushaya 100 days ngoba sengikwenzile, lokhu okunye bese kuyalandela kanjalo kanjalo.
Asibonge. Sicabanga ukuthi ke enye into eqala sayiqhakambisa ukuthi sifisa ukuthi sibabuyele nje abavoters bethu siyobatshela ngazo zonke isimo esizithole sikusona njengohulumeni.
Ama
project amadala ka transport, ama project amadala ka human settlements esizokwazi ukwenza kulonyaka wezimali, esizokwazi ukwenza going forward. Izolo uzobona nje mamviki bekade sisemsinga kune-bridge elidala lasengube evela liqale ukusungulwa ngo-2013 langaphela phakathi nendawo lama. Ngo-2018 laqedwa amaspen amakhulu kodwa kwangakwazi ukuhamba umgaqo. Sesithi sibeka imali eyi-19 million siyoliqeda yalo bridge. Kune-bridge seliqeda abantu futhi lapha enhlonge nathi selibekela u-80 million. Ziminingi ke izinto ezinjalo nanezindlu othola zaqala zakhiwa mhlawumbe zasemalmed. Yini enza ukuthi bangakwazi ukungena abantu? Ingenxa yokuthi i-service infrastructure ne-bulk abazowathola abantu ugesi amanzi ugesi namanzi. So sithi ngeke sabadedela abantu ngoba siwumnyango wokuhlaliswa kwabantu, asiyena umnyango zindlu asifunde ukuthi sikunikeze indlu eyigoboke ngenalutho kodwa kufanele be khona iservice ngabe indawo njengeyokudlala kweingane ngabe indawo yesikole so sicabanga ukuthi enye into esikwazi ukuthi iachieve sihlanganele namakhosi sakwazi ukureporta sibuyela kuma stakeholders sazisho sihlangana benazana nalestormu ke ethiwa isnow igama laso esasibikezela sasisho kwasiveza nje ukuthi njengomnyango sekufanele sibe no grade abaningi abazohlele begadile ngoba isimo sezulu siyashintsha-shintsha le viki nje baliphela kusasa nje kuthi uyi-climate week bekuphela ke umhlaba bokhuluma nge-climate noma i-weather condition noma i-global warming siyashayisa luthi ke siphinde sikhuleke konkosi ukuthi singabe sababeka abantu ey'ndaweni eziseduze namadamu nemifula singabe sababeka futhi endaweni ey'shows ekudlalela khona umphezulu abantu so ezinye zezinto esizikhulumayo nakhona ke la ku-maritime usuku lomhlaba wonke lelo bungaza kuthiwa navigating future safety first wazi ukuthi mosemanzini ucabanga nje ngendaba ukuthi ukuphephe nale mkhumbi engenela ngaphakathi u-home affairs u-SAPS siyabheka ukuthi akukho nokwrong okusuke kuzongena ehabha yethu noma echwebeni lethu ukuze abantu ngagcina sidlala ngabo
njengoba ngishilo nje Thombeni ukuthi ngizoxhumaxhuma ngizothi transport ngiphinde ngithi human settlement sisekubona ke kulo mnyango wezokuthutha usuyibalulile indaba yangesonto edlule ngesikhathi kuba khona iqhwa emgwaqweni waphuma namagrader kwayolungiswa sengathi isibikezelo sezulu sithi kungenzeka nangesonto elizayo kube khona into ecishe ifane nale noma ingeke ifane ncimishi inhlelo zithini
siwutshelile umphakathi wakithi sivele sabiza imedia nje ihlukene sifisa ukubonga kodwa ke nakhona umsebenzeni udlalayo ukuthi nibatshele abantu bakithi mamviki ngicabanga ukuthi ke uzokhumbula nje cishe ongazi ulibone iqhwa ngoSeptember noma kuthiwa isentwa sahlobo kwakusuke sekuzoqala ukuthi kutshalwe lapho KwaZulu Natal bekusuke kuzoba khona mhlawumbe ngabe uJuly futhi endaweni ezikude njengontaba zokhahlamba selahlala libonakala nako Newcastle kodwa sishintshile ke isimo sezulu sithi njengamanje siyamamezela siyafisa abantu bakithi uma nje seke sakhuluma emsakazweni sakhuluma ku social networks sakhuluma komabona kude balithatha njengeqiniso lo konke neqiniso lodwa ngoba sishintshile isimo asifisi ukuthi umuntu agcine sesitakhe emgaqweni khona abahlala for 3 days
yep
uthola ukuthi ke isimo sakhona kade ngaziphethe into zokudla seziyakhala izingane kungcono sivele sije umuntu ozoza ohamba ko entry meke samemezela ukuthi uzoba khona umsindo ke entry sicela ungasondeli kuona ngoba siyawamisa ama truck on time siyazimisa nezimoto isimo futhi sicabanga ukuthi sesozidlala kangcono kwa njengamanje sesimisa ograde besikhuluma ngakho balindile emgaqweni team yaka RTI ukuthi once squad pe kuyasuka kodwa siyacabanga ukuthi uNkulunkulu uzosenzela umusa kugcine kungafikanga kungcono kodwa sisho ukuze mayingenzeke kube ibonus kodwa mayenzeka kube siready ukuthi umuntu engafanele ngabe uye emgaqweni anganye emgaqweni sakhe isidingo
lokho okuchazayo Mthombeni sekwandulela umbuzo bengithi ngizowubuza ngempela usuzamela ukuhlanganisa ukuthi umnyango wezokuthutha uneyinhlelo noma neyinhlaka zokuthi ukwazi ukuxhumana nomphakathi njengoba usushilo njengamanje kukhona inokunye ngaphandle ke kwaloko okuthinta isimo sezulu enzoxhumana ngako nomphakathi
umphakathi esixhumanayo ngendlela ezihlukene uzobona nje lenyanga esiya kuyo lenyanga yamagugu September mase singena ku transport month u October lapho suke sithi yonke nje operation si dedicate ezithuthini asibe zinhle izithuthi kwaZulu Natal alifaka libuya nomsikhwezeli noma libuya nomuntu wesiphula umthetho mase siyabatshela abantu ukuthi imigaqo yethu iphepile kodwa ungangeni ushayela uphuzile ungangeni ke ngemoto engekho emthethweni kodwa sisebenzisane ibhizinisi eliningi la attract ama tourists nama investors so mase siphethe kahle isifundazwe siyabenefita u transport no human settlement ba rely ku strength sama services abantu ukuthi baziphethe kanjani emgaqweni zonke izinto bese sizibona impahla ezizophuma la ehapha nje ziyongena emgaqweni so siyafisa abantu basicabangela ispeed somgaqweni abantu futhi bezwe ukuthi emgaqweni kunama passengers amanye kunama motorists kunabantu abafike behamba ngeimoto zabo othola ukuthi kufanele ngabe bafike ekhaya bephephile moso wona vele uyagijima kwemoto yakhe engconywana bese beyalimala so iloko sifuna ukuthi kusho ukuthi i-transport month soya kwilontsha soya lapha ke ku-Ugu district siyoqwashisa nje ukuthi mningi kakhulu lemigaqo sesiyenzile ama corridors nama bridge uzobona nje ukuthi sayange sikhatha operation Sumasak sibizondula nankulu eMaritzburg lapha kaqalusa safike sawubhekela inye bridge elizokwenziwa umongameli eliphathe nendawo azolivula ngoNovember manje ngathi sekwakushona abantu kule ndawo yakhona lapha ke ngase Fuleni sebezokwa eHamlet Dam sebezokwazi abantu bakhona basizakale ngoba idamu selizoba kujana nabo noma kuthiwa liyanetha izulu sebeneblorho abazohamba kulona bangaphazamiseki
kule insuku nje ngike ngabona ngathanda ukuthi ngikhulume ngendawo yangakithi ngoba ila ngibona khona izinto ukuthi ziyenzeka ngike ngabona impela ngicabanga ukuthi ingolwesibili ngeholide ngathi ngiyale hayi ngihamba kahle nje mase ngibuya awu naba abomthetho sebekhona sebeyabheka ukuthi kuhamba kahle yini sinazo yini incwadi asiphethe ino okuyingozi emabhuthini zonke lezo zinto lokho kungandulela ukuthi ngithi uqiniswa komthetho ikakhulukazi kwezokuthutha kuhamba kanjani
sicabanga ukuthi kuhamba kahle sike saba nesikhathi othola ukuthi ama RTRs bancane abakhona in terms of personnel sesibandisileke kukhona ikhoti ezophuma nje ikolishi kade iqeqeshwa manje nemoto sisandisile ngoba ucwaningo luthi uma mvikhi may driver imoto yakhe esuka la eMaritzburg uma kwahlangana namaphoyisa for the next hour usuke cautious ekhumbula ukuthi wabone lesehlisile isivinini so siyafisa nje imigaqo emkhulu ko N2 ko N3 ko N11 nako R617 may wonder babonakale babe khona ngiyajabula ukuthi leThekwini umsebenzi wethu siyafisa ukuthi bakwenze umsebenzi kuhle nje bakhona abantu emalokishini abasantshontsha imoto manje nasemakhaya so asifisa ukuthi umuntu imoto yakhe ihambe iziyofika kwiborder yasemkhanya kude lapha ke emhlabi yalingana kungazange kubikwe so amaphoyisa afana bekhona alekelele kuqhakaqhaka siyasebenzisana no Home Affairs siyasebenzisana no SNDF kwesinye isikhathi ke emkhanya kude district ukubheka ukuthi abekho ne abantu abangena ngongekho emthethweni abekho into abaphethe izinto ezingekho kahle abekho into abantshontsha imoto sezakha ngisho ama jersey barriers so ukwenza osimo so sobonakala emgwaqweni kakhulukazi ngo-October kodwa kothi kushaya December kuyobe kuyijoint operation lo sibona khona namaphoyisa khona eduzane kwethu no Home Affairs mekufanele sikubuyisele ekhaya sikubuyisele ekhaya sikufaka kulindela ugodiko uma kufanele sikufake ejele sikufake ejele ngoba zobe khona amaphoyisa akubopha ne truck uma ngekho kahle siyithatha sifaka kwe bridge siyipound silinde umnikazi wayo uma ngabe ngenawo amaphepha zonke lo zimo isimo sosebenza ngaphansi kwaso
sibuye size kulomnyango wezokuhlaliswa kwabantu ukuthi lo mnyango akwona wezezindlu umuntu angalindeli ukuthi hayi ngifuna indlu kodwa ngifuna ikhaya ngoba uzokwakhelwa indlu uthola amanzi uthole nogesi kuhamba kanjani khona zisekhona nelizindlu igama ngeke liphele emthombeni kwakuyiprogram yangeleso sikhathi kodwa kwagcina igama selinjalo sekuthiwa ama-RDP asakhiwa yini ama-RDP
asiqale ngokubonga ke namhlanje ke bekade sise Greyville sizothatha iyouth e-1000 mamviki sizoyiqeqesha nje izonikeza nama stipend a 2500 umuntu ngamunye basuka ogwini abanye basuka eThekwini abanye basuka eLembeni abanye basuka eHerigwala basuka eMgungundlovu siba identify ngento ekuthiwa iskills revolution ufuna kuliwe nendlala kube khona umzabalazo omusha bazobe ocarpenter bazobe guard construction companies abanye bazobe wenza iboiler making ngoba sifuna kube khona italente elisha intshi ingahlali nje emakhaya so sicabanga ukuthi mnyango uzofuna ukuzenzela izinto sazakhe izindlu zihlukene zikhona lezo ongazibiza phecelezi ukuthi RDP zikhona lezi zamasosha ezithanda ukuba zinkudlwanyana ezo 65000 square meters zone bese kuba khona lezo thola mhlawumbe zakhelwa abantu abaphila nokukhubazeka nazo siyazifake iramp uzifake nendlela ethile umoya kuyona la ishawa yakhona ngoba sisuke sakhela abantu zo ziyakhiwa zikhona ukushodoza endaweni ethile enxa ye budget fanele silisho loqiniso ukuthi kwase uNatal ithe ukuhlukumezeka kancane kwezezimali luze nje ngonyaka odlule u1 billion oboqondene nalwa mnyango kusho ukuthi ke iikweleti zethu ezindala kuyofanele sazi ukuthi sengenzeka sizikhokhe ngo-2027 ngo-2028 kanti ke iratio yethu beyisho ukuthi kusenezidingo ezikhona kodwa ama mega project empangeni siyazakha izindlu ezinkulu sesaziqeda zakavula indlela ezazo 25000 njengamanje na ke iKhonobia okuyiproject leThekwini iphase 2 sidila nayo njengamanje ukuthi bakwazi ukuthi basizakale abantu zihlukene ke nakhona khona la ama flat othola ukuthi siwa develop laba bangathathi tweni bakwazi ukuhlala ku RDP kodwa laba abasebenza kodwa bangaqualify baphinde bathi ngene futhi kulama apartments so lihlukene kanjalo udaba lethu and soqhubeka sibakhele abantu bakithi kumasipala bonke abakhona
umasipala nomasipala ikakhulukazi la eThekwini kuba khona ingxenye okuthiwa iqondene nezokuhlaliswa kwabantu. Ngiyathemba ukuthi nakwabanye masipala kukho. Nixhumene kanjani nalaba abaqondene nalokho ababizwa ngo MMC?
Kwezinye indawo bakhona u-Human Settlements Department. Into esiyenza siplana together sonke. Siyayisuma kufika nje i-grant funding yethu. Equitable Shared may fika siyihlaziya ukuthi bangakho nje abantu abakhona eMgungundlovu district ngokwepopulation. Kusho ukuthi izindlu eso zakha kulonyaka zingaka. ETekwini zingaka mase sibanikeza leyo mali. Ugu district zingaka sibanikeza iLembe district zingaka. Yonke indawo kingcetshwayo umkhanyakude Zululand district amajuba uthukela umzinyane senza kanjalo eHerigwala bonke siya ngokuthi ingakanani population esasele mase siya allocate uthola ukuthi hayi iTheku uzothola ukuthi xaxa ngwabaningi phela abantu eThekwini kulo 12.5 million population abawu 6 million mamdu mamviki bala eThekwini so kusho ukuthi yonke ke lonto zwide kufanele sacabangela ukuthi bazokwebona abantu sibakhona kidi uthola ukuthi kade sihlele lokushini sekhona umuntu se naphuma indawo yakhe uyaqualify nawe une right njengobonke abantu avela apply aqualify so sekubakhona isidingo kodwa bakhona ukuthi sebehlele kuleza keywords ezibizwa ngemjondolo fanele sibasuse ngoba kuba khona izikhukhula bese siyalimala sikwazi ukuthi waso sisebenza lo msebenzi ukugcina kuyi moving target usho ukuthi izoloke zikhona lesimo until sikwazi ukuthi wonke umuntu akwazi ukuzimela nomnotho futhi mokwasukuma kuzokwazi abantu bakwazi ukubazimela kwasifisa abantu bazisebenzele abantu bazisebenza abanye abanye bathola amathubo omsebenzi ukuze uhulumeni le mali ayitshalayo ekwakheni izindlu akhimboni afaka amathubo omsebenzi ukuze sikwazi ukuthuthukisa izwe sethu.
Mthombeni, ngicabanga ukuthi sikusho konke ebesifisa ukuthi sikusho namhlanje kodwa ngiyafisa uvale ngokugqugquzela intsha ukuthi mayikhetha izifundo ikhethe izifundo hayi lezi ezijwayelekile esazenza thina sekuneyifundo ezintsha manje njengoba kade sikhuluma ngo maritime nje sekukhona into okuthi maritime studies into thina esasingacabanga ukuthi iyokibe khona ngiyafisa ukuthi uyiqhuquzele intsha ukuthi mabekhetha ake bakhetheke la bezothola khona ngempela imisebenzi ngaphandle kokunanaza sebebaningi othisha
kuyiqiniso nje ukuthi uma sicabanga ngosiko impilo lezemfundo ile yokuqeqeshwa khona umuntu maningi amathuba ke new dispensation uhulumeni kaMandela abenzele yona abantu sekunane IT nje ngamanje uyakwazi ukuthi umuntu nje abe yispecialist ngokuthi ubuxhakaxhaka ukwenza kanjani uyakwazi umuntu ukuthi angenze idrone ayifake ngaphansi kwamanzi athole imali uyakwazi ukuthi umuntu angaba nefactory lekhiqiza khona izinto zeplumbing ekhiqiza khona izinto zo welding uyakwazi futhi ukuthi umuntu angakwazi ukuthi ayosebenza angene kwiconstruction so sicabanga ukuthi uma bekhetha ku career expedition yethu na kwi career exp sesiyabatshela abantu ukuthi izolethe selihlukene ayikho into ethi kuyofanele uzuphase kahle matriculation wonke umuntu enza gateway subject ukuze abe successful bakhona bazokwenza vocational training ukubaza ama desk nje unyaka nonyaka u education spend millions ezofuna lowo ma desk so endaweni esithini basikhuluma nge skills revolution siyafuna intsha iphokophela lokho ukutshala nje ama billionaires azayo in the future kuthiwa ayotholakala lapha ku agriculture siyafisa ba focus ku agriculture abantu ngoba kusena ama talent amasha nanama avenues amasha ekufana discover ngicabanga ukuthi ngeke ngakhuluma ngelanga la kwazuthi ukuthi nane cannabis insango sikhule inobutha kubantu kuthi umthunzi wezinkukhu ibhenywa ayisabhenywa ke insango njengamanje seyiyasebenza pharmaceutical isiyasebenza ukwakha izinto esizigqokayo isiyasebenza kwakho dashboard beyimoto ngaleyo ndlela siyafisa ukuthi abantu bakomsinga nabasemangwaneni abake bayifela insango sesifikile isikhathi abathola ama permits wobantu bayitshale ngokusemthethweni bathole imali yabo nje isiqhepu esincane esingange ground insangweni ungathola nge into less than 15 million endaweni encane kangako so awudingi nokuthi uzube nama hectares amaningi indawo encane motshala uhlobo lidingakalayo le hemp uyakwazi ukuthi usizakale wondle izingane nesizwe sisizakale
Mthombeni siyabonga kakhulu sijabulela ukuthi sibe nawe namhlanje sithemba ukuthi sohlangana futhi mase siya lapha ya ogwini
hlela kuyintokozo kakhulu siyabuseka kakhulu ke nakhona zwithi ukuthi siyaqheza nje kulombele ogwansile
siyabonga
thank you so much
uhlelo besilethulela ngelo kuthi izinhle umnyango wezokuthutha kwezulu-Natal besixoxa ke nongqongqoshe walomnyango ubaba uSiboniso wakaDuma kulelo hlelo ke lo mnyango wezokuthutha siyazi ukuthi kuhlukene ngeenhlaka eziningi ezahlukene isikhathi esiningi sesikhulume nje ngama taxi sikhulume ngamabhasi kugcine lapho namhlanje funde lukhulu ukuthi ngempela ziningi izinto ongakhuluma ngazo uma ngabe ukhuluma ngomnyango wezokuthutha. Njengamanje sino Captain Thoko Mthethwa. Wethoko, ngiyazi abanye bazothuka njengoba nami ngithukile makuthi uCaptain. Makuthiwa Captain vilicama ngamaphoyisa. Asikubingeleli.
Ngiyabonga kakhulu kubalaleli bonke. Igama uThokozani wakaMthethwa, indeed ngu-Captain. And u-captaincy wami busuka kujana, kodwa ke kwi-training engayithola kwa-Transnet through ibasari 2004. Ngase ngiya olwandle, ngase ngithola u-class 3, emva kwalokho ngase ngideploya e-Cape Town. E-Cape Town ngase ngiya-train as a tag master, ngase ke ngithola ithuba nalapho futhi ukuthi ngibe u-tag master. Na u-tag master ke kwabaziya ama-stripes akhe abamabili naye futhi ba-captain, ngoba njengoba usuku ubona nje langaphandle uyena muntu ophethe udobolwane, which is a tugboat. And in that you are responsible for the crew as well as is safety yabo now futhi umkhumbulo wenzayo. So that comes from that. But further to that, ngase ke ngiyakhethwa futhi ukuthi ngibe nethuba lokuthi ngifunde ngibe umarine pilot. Umarine pilot ke eThekwini sile sibabone behlizwa ngama helicopter, and from that then you get to meet the captain of the vessel. And in that, because South Africa we provide an advisory service, okusho ukuthi ucaptain siya sile simcebisa ukuthi hayi ke asigijime la, asehle kancane la, siyajika ke masijika la, nalapho ama stripes akho abese bakethu kuthasa kancane semathathu, and you then become a marine pilot. Nakhona futhi kunezigaba zakhona, unyuke license yokuqala, uzinyuke uthole open license. Open license uchaza ukuthi awukho umkhumbi lo ngene South Africa wena ongakwazi ukuthi uqaqa umqondo ukuthi uma ngifuna ukufaka fele ngifake lokhu, ngifake lokhu, umoya fele ube kanje kanje. Then you become a subject matter expert, of course, across the port le osuke usukuyona. Kusuka kulokho ke bese kuphinda futhi kube nesinye isigaba, engase ngithola ithuba lokuthi ngiacte ngibe u-deputy harbour master. And lo captaincy ke uyele uqhamuke lapho, ngase ngiyaqashwa ke officially as a deputy harbour master in the port qala of Cape Town. Ngase ngiyabuya ke ekhaya ke ngase ngizethekwini 2022. So uCaptain bami busuka lapho ke, but indlela iseyinde naphambili ngoba kuyaqhubekeka.
Uyazi umuntu uma ekhuluma ngomsebenzi wakhe ukhuluma nje ashibilike njengoba wenza. Kodwa mina ngisasele ngifuna ungichazele kahle ngo-tag master. Wenzani u-tag master?
U-tag master
angithi la uqale khona.
Yes, yeah. La ngiqale khona impela. U-tag master uyena umuntu responsible, kusho ukuthi kulabo dobolane sibabonayo abayele babe seduzane nomkhumbi okunye bafaka u-line, umsebenzi ka-tag master ukuthi enze show ukuthi ulalela imiyalelo ayithola ku-pilot ukuthi faka u-line manje, siyajika manje, donsa kancane, donsa kakhulu ke manje. And i-responsibility yakhe is kwi-crew yakhe, meaning abantu anabo, as well as lenqola akunayo, which is the tug, ukuthi it's in all states good ukuthi iphume iye olwandle yenze umsebenzi lo ekufanele uyenze. U-tug master ke loyo.
Okay, wakhula waze waba u-harbour master. Wenzani u-harbour master?
ngu-deputy okwamanje, kodwa ngiyayibonga i-receive kuba u-harbour master.
Phela vele ukusuka la usuye kuba uyena.
Hayi, impela. U-harbour master ke in the appointed port uyela muntu o-responsible kuyona yonke ama-matters asemanzini. So you are the responsible person for preservation of the environment, provision of ama-tag lawa njengoba kade sengikhulume ngawo. Environment nayo i-protected, i-pollution ayenzeki. Wena muntu othi yebo siyangena, cha asingeni isikephe kule ndawo obekwe kuyona. So overall responsibility nje ikuhabha master echwebena kulona.
Oko ukuthi nibekelelana njalo nanokuphepha kwabantu nalabo abasuke besebenza khona emkhunjini.
Kukona konke njengoba ngisho nje overall command and the authority yakho, be it verbal noma ibhalwe phansi ukuthi ngithe umkhumbi ungangeni lokhu nalokhu nalokhu ngingangakuboni. But yes, wena kufanele wenze show ukuthi ichweba okulona liphephile ngazo zonke izindlela. Njengoba ke Richards Bay neDurban inama helicopter, nakhona futhi ke lobo uhabha mase kufanele aqaphe nakhona abheke ukuthi konke kwenzeka kahle yini nakuleso space.
Kusho ukuthi nje ama port ethu ay national key point.
Indeed they are. And they are also ama maritime rescue centers. Ukusho nje ngoba siyele sizokuthwa abantu endaweni ukuthi naba umkhumbi wabe uketukile,
yep.
Wo port control abaseduzane abangaphansi kwesandla salo Harbour Master ukuthi thumelana into ekanje balani phansi kusetshenzwe nama yama agencies ukuthi kuthunyelwe ke leyo mkhumbi noma kwayona futhi helicopter elisebenze lapho ukuthi iyotakula noma iyobheka phezulu ngoba isikole aerial view.
Eh, muhle umsebenzi wakho, ngijabulile kakhulu, ekakhulukazi njengomuntu wesifazane. Ngiyacabanga ukuthi ubalwa nabambalwa abokuqala ukwenza lo msebenzi. Ufunde ziphi izifundo?
Izifundo zami ngoba ngisuka eGeorge Campbell Technical High. So Technical High ke obviously sabantu bemaths and science. Ngale zayikhathi ke kwakusa upure maths, umaths lasimazi. So izifundo ezibalulekile kule trade yami, pure mathematics, mase kuba physical science and then kube isiNgisi ngoba in international waters English is the language of command. Okusho ukuthi kufanele at least ube proficient esingisini. Mase kuthi ke kuphaseni kwakho kubalekile ke kuthini ukuthi ube no 60% nangaphezulu kulezo yifunda kade ngiyibala ezibalekile ezintathu.
Hawu siyabonga kakhulu, siyakubongela umama bani.
Uma umathwala indoni yamani.
Hawu hey, siyambongela umathwala. Uyayathini nje mase kubona ungena nale imendlela ezinje ecebezelayo.
Hey uyajabula kakhulu. I think nami nje kuyisibusisa ukuthi ngangena kwa math nokho nomqondo wathi ukuhlakahlakazeka sengibone nezwe ke ngoba it's part of the experience ukuthi mawula umhlabu wele ubone umkhulu kodwa mawusuka waphuma nje emkhumbini wathi ukusithela nje kwalabo abahamba ama MSc.
Yeah,
usithele nje ubona amanye amazwe umqondo wakho uyavuleleka.
Uyavuleleka.
Iyona into enkulu ebalekile ukuthi abantwana bethu bakwazi ukuthi umhlaba kahle kahle mncane and nabo they can do it.
Ngiyajabula, ngiyafisa ukuthi ukubagqugquzele nanokuthi akena wonke umuntu ongagcina esehu Harbour Master. Imiphi eminye imkhakha ekhona la ka Transnet futhi ku Maritime.
Maritime inkulu uyabona nje kade sikhuluma la ama maritime lawyers siyawadinga ngoba njengayo yonke industry kele kufanele ube khona nama defense maritime lawyers are it's a specialized niche market kakhulu nama port engineers noma kwa engineering ngelungene but uma so diversify ngapha the talks to in particular marine infrastructure ibaleke kakhulu so port engineering it's also quite a niche market OCMEO okusho ukuthi uchief marine engineering officer nakhona kuqala ku engineering bese kuthi ukugcila ngapha on floating crafts or corner it's quite a niche and kubalekile ukuthi abantwana bethu mabekwazi benawo lo math and science bangene kule ndawo ngoba like I say it's an international trade kwa Transnet sina ama port planners abalekile ngoba nakhona ithe ukuhluka kancane kune normal planning labayifunda esikoleni which is just of land when now we are talking about a water areas that's also quite a niche area but in the main it's anything that has to do with math and science. Kwa Transnet it's a big company. We've got 5 ODs so kuno pipeline kunama terminals as well. So anything, there's operations, there's communication, you know that there are departments that deal with that as well. So naloko it's a trade, kuno human resource which is normal ke to everyone nakhona into engaphakathi kuthina within Transnet which is somebody whom business analyst because again we are working in the international trade that's kufanele sazi ukuthi makwenzeka ngapha ka next door China izosiphatha kanjani. Again you have those business safety is very very critical as well so those are some of the things that are available but basically every and any other trade you can think of ikhona kune security by the way there is a port security officer umuntu nje usisinazo ukuthi into yakhe baleke akwenze show ukuthi we are ISPS compliant nakhona international port elantu to ensure that our port is secure and ofikayo uyazi ukuthi mayifika la u safe from the international travels.
Sibonga kakhulu Thoko ukuthi sixoxe nawe sikufisela inqobekela phambili. Mina nje sengibona uHarbour Master nje. Engochoma ngaye angisinami ngwakamasho.
Hawu
awumkadi.
Hawu.
Angibangisambuza ukuthi abili ku 10 wakhiphi section.
Wakhaya nje. Hayi somkhaya njengoba nathi sahlangana ngobukhaya le Cape Town.
Ngizwile siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga nami.
Besixoxa ke la no Thoko Zani uwakamthethwa ukapteni njengoba sinomcimbi lo omkhulukazi la kuguquzelwa khona abafundi ukuthi bangene emkhakheni emningi ikakhulukazi wona lo waka maritime mlaleli siphinde saxoxa la nokhabazela ukhabazela ke umnumzane ugqwetha wakamkhize uvela ngizothi inhlangano ebizwa ngo Samsa ukuthi isikhathi esiningi masikhuluma ngenhlangano sibe sesicabanga ipolitiki kanti cha lo akuyona ipolitiki khabazela sikwamukele emsakazweni
ngibonge mama nabalalele emakhaya
siyajabula ukuthi sibe nawe la kafishane yini uSamsa
uSamsa iSouth African Maritime Safety Authority uhlaka lukahulumeni
yep
olungaphansi kweDepartment of Transport
mhm
lolu hlaka lisebenza ngemsebenzi o ngezimo zasemanzini esithi phecelezi i-maritime industry ngaphansi kololu hlaka umsebenzi kaSamsa ukuthi uvikele impahla nabantu abasebenza emanzini emkhunjini nabasebenzisana nemkhumbi ke noma kungasekhona olwandle emkhunjini
yep
phinde kube ukuvikela i-environment ukuze ingangcoliswa phela izinto eziningi engcolisa ulwandle amanzi eziphuma emkhunjini siphinde ke futhi sazise abantu izwe ngayo le maritime industry masikhumusha sithi i promotion of maritime interest South Africa's maritime interest ngibeka nje under ngaphansi kwalawo lazo enhlaka ezintathu
yep
umsebenzi kaSamsa ungena ngaphansi kwayo ke
ehe ukhuluma indaba enkulu lama okhuluma ngo maritime vele namhlanje kuthiwa sizogubha nje usuku World Maritime Day celebration isikhathi esiningi makhulunywa nge maritime ay kuvele cima izibani kithina kakhulukazi sithina sithe ukukhula khula wena ungene kanjani kulo msebenzi
kube indlelende kodwa phecelezi mina ekhaya kusemakhaya lesho entumeni
ehe
ngokufunda ke ngayithola nami sengikwamanye ama careers expo ecishe ihambisane nayo nje le khona la ngaphakathi
ehe
esuke izokhangisa ngemsebenzi eminingi umuntu omncane mayeqeda isikole angakwazi ukuphuma ayifundela ayenza asebenza
ehe
ngayithola lapho ke maritime industry ngisese
high school
ngiphume high school nje sengazi ukuthi ngiyofundela maritime industry ngaleso sikhathi kwakuse iTechnikon Natal ngafunda ngaqeda ngayosebenza as a trainee olwandle emkhunjini inkampani yayibizwa ngo Safe Marine ngaleso sikhathi kwakuyi South African Marine Corporation Company eyagcina idayisiwe yadayiselwa uMaersk wase Denmark sasebenza ke ngaphansi kwaMaersk ngisebenze khona ngaqualify as a, from a trainee to an officer from 2001 to 2010 ngisebenza olwandle ngidrive imkhumbi ngihambela amazwe amaningi nje ngagcina ngibuyileke ngo 2010 ngaqualify ngaba u captain kodwa bese ngikhona ke la kaSamsa ngaleso sikhathi ngasahambi nemkhumbi
kuyakhuleka ngaphakathi
yebo kuyakhuleka ngaphakathi uyawathola amathubo okukhula kodwa ke mawusesolwandle isikhathi esiningi uhlala emkhunjini ngoba phela usuke mawusuka kwelinyizwe okwelinye ichobe kwelinye ichobe nihlala la emkhunjini nihamba
yep,
nawo umkhumbi
yep.
Uthola ukuthi isikhathi esiningi usichitha phakathi emkhunjini mhlawumbe mawuthi usathatha ikhefu selivini usekhaya o 1 month 2 months yenzeka ke kube o 3 months kodwa mawu yabo kuyakhuleka kodwa kukhuleka kakhulu futhi kwesinye isikhathi uma ungasekho emkhunjini sewunethuba lokwazi ukuthola isikhathi sokufunda noma
ufunda okay
ufuna ukwandisa ulwazi lwakho ngayo iprofession okuyona
ukhabazela wenze iziphi izifundo esikoleni
esikoleni ngangenza i-maths ne-science ngaleso sikhathi kodwa manje sebekubiza nge-pure maths ne-physical science iyona edingekayo siya siluleka abafundi ukuthi ma benesifiso sokwenza lemkhakha ehambisana nokusebenza olwandle ikakhulukazi fanele abe ne pure maths physical science.
Mm-hmm.
No, hayi i-maths lit.
Yep.
Ngamanje kusuke kwenzeka iphutha lapho umuntu athi ngine-maths lit ngifuna ukuyolandla ukuthola ukuthi
u-requirement maths lit ne-mathematics. Yep.
Ngakho ke bese ngasathola ukwamukeleka ekhungweni zamabanga phezulu.
Ehhe, ehhe. Aw siyabonga isikolo ofunda kusona isiphi? Kuna bezojabula lapha eshow.
Ngangifunda ngaqala nje eNtumeni Primary School.
Yep.
Ngayofunda eNtabantu Zuma High School.
Ehhe.
Kodwa ngiqedeke u-matric ngila eThekwini Bridgenorth High School.
Ehhe.
Yeah. Ngasuka ngaye Technical Natal.
Oh, aw indaba ezinhle ke lezi. Kusho ukuthi zise khona le ifundo lapha njoba sekwi-DUT manje.
Yebo zise khona. Zikhona e-DUT, zikhona e-Cape Town, e-Cape Peninsula University of Technology, zikhona e-Nelson Mandela Bay University.
Okay.
Ngaphansi kukaSayimi. Seziyatholakala futhi na kuma TVET colleges kodwa seku mawufuna ukuba u-engineer la ke. Uyakwazi ukuhamba ngalowo mkhakha uye ku-TVET College under engineering.
Okay.
Phela mhlambe iphutha engafanele silenze ukuthi sikhulume ngokudriver umkhumbi uze ube ukapteni khona futhi noba u-engine. Kanti futhi nabangenalo uthando lokuya emkhunjini zikhona izifundo kuwo lo mkhakha.
Yep.
Umuntu akwaziyo ukungahambi nomkhumbi ahlale khona la eSouth Africa asebenze kweminye imkhakha esebenzisana nayo i-maritime. Ungabala ama maritime lawyers, ungabala ama ship brokers, ungabala osurveyor njengoba mina ngiphethe osurveyor nje la eThekwini. Ungabala ama marine pilot, ama pilot angenisa aphumisa emkhumbi la echobeni la seThekwini no tug master. Ubale ama shipping agent okuyiwona axhumanisa umkhumbi nala efikela khona njengoba ifika la eThekwini fanele kube nomuntu owumxhumanisi walomkhumbi nala uze khona ababizwa ngama shipping agents. So babaningi eminye imkhakha ekungaluleka abafundi ukuthi noma ngabe ke akasathanda kuyolwandla kodwa kusangeneka kweminye imkhakha ye-maritime.
Ayisibonge kakhulu ukhabazela sikufisela nje inqubekela phambili.
Siyabonga.
Besixoxakela nomnumzane uGqwetha Mkhize yena ke ovela kwaSAMHSA. Uyichazile ukuthi iSAMHSA imileni. Siyabonga kakhulu ukhabazela.
Ngiyabonga mama.
Laleli ziningi izinto ezenzekayo uma ukhuluma nge-maritime. World Maritime Day celebration ziningi izinto ezenzekayo. Ngithi ngiyahamba la ngahlangana nomhlobo wami omdala. Kumnandi uma uthisha uthi noma ungasafundisi ingane zithi ngibona uthisha uDlamini. Ngiyacabanga ukuthi students akho say good morning sir.
Yebo usho njalo. Usho njalo.
Wathi makhaya noma kumgqibelo uhlangana nabo bethi good morning sir edrobheni. Uthi ulingeke na uthi good morning sit down ukukhumbule kamvuthi hayi bo semkwaqweni la. Mr. Dlamini.
Yes.
Sigcine usebenza lapha ogweni.
Yeah.
Manje usuthatha umhlala phansi.
Yes.
Basho njalo. Bathu thatha umhlala phansi kodwa nako ngihlangana nawe la. Ubekwa yini la?
Ayi umsakaza awuse ayikho lento yomhlala phansi.
Yep.
Ngoba la ngikhona njengamanje zama kulungisa amaphutha
ehe
engiwenzile empilweni yami. Kukhona phela ukuthi uchithe isikhathi esiningi kwi platform.
Yep.
Uthi wenza into elungile. Kanti leyo nto othi ilungile wena inamaphutha amaningi ade ngikulungiswa
ehe.
Ngahlangana no former student wami.
Yep.
Usandile Mahlaba. Indoda nje ela ku IT kakhulu yaziwa nje Sandile. Angihlangana naye sihlala phansi sixoxa, wase ngibiza wathi ake ngize ngizo observe into ayenzayo.
Yeah.
Uthi ke yabona manje abaDlamini sengifuna ukuthi ngushintshe manje ungabisaba uthisha wami ube artificial intelligence educator. Awu yini leyo Sandile? Kuba ukuthi umuntu uyifundile leyo nto la uma theories.
Yep.
Artificial intelligence yeah but angizange ngikubuke
from a global view.
Mm-hmm.
Yafika ke uzong exposure kuma areas a operator kuwo. Wasethi ke ngicela ukuthi usondelane nale nkampani yaka Go Digitals SA.
Mm-hmm.
Le nkampani lena inama programs a promoter i digital literacy.
Mm-hmm.
In promotion of the digital literacy, inkampani ifike ibe ne program ye IEP metric preparation
mm-hmm.
program.
Mm-hmm.
Iingane ilungiselele exam virtually. Mm-hmm. Ekhaya ingane isebenzisa cellphone.
Yep.
Ifundiswa uthisha ngaleyo lukhuzana.
Ehhe.
Iprogram esiyipromothayo lokuqala. Mm-hmm. Bafundiswa othisha abasuke beparticipate even nasema marking centers. Asebaziyo ukuthi yilokhu nalokhu okufanele ukubheka esifundweni esithize.
Yeah,
uma
yeah.
kubuzwa le topic.
Mm-hmm.
Baye bafundekele. In fact, le nkampani iqale ukusebenza ngo-2018. Ngesikhathi kuba khona COVID.
Yep.
Yabonakala isebenza kakhulu ngangingakabi ingxenye yabo.
Mm-hmm.
Kodwa babesebenza kakhulu ngeingane kuhleziwe emakhaya.
Yep.
Kwase kuyabonakala ukuthi hey, isimo sikathisha oma phambi kwengane eklasini namhlanje asekho.
Mhm.
Sekukhona ukuthi uthisha ngayifundisa ingane noma yinini noma ikuphi ayidingi ukuba seklasini.
Yep.
Masiqhathanisa namazwe amanye ke siqhubeka sibheka lezi zinto. Athi ngiyabheka ngathi uRudy yey lamazwe lawa ekuthiwa sixhumene nawo China, Brazil banibani. Ngakukazi China
la ku BRICS
ku BRICS hey badlule kakhulu isizivithi basedlule ngendlela eyisimanga amamayela uyabona uyabona nje manga kwenzela iexample uzozibona umhlaba ushintshile ngempela usufuna ibutton nje kuphela
yep
angazi wagcina nithola istatement eposini setheku sikagesi
awulutho
awusasithi ositholi bafaka la.
Yeah, sengisithola ifonini.
Ithelefonini.
Yep.
Uyazi benzani? They are saving expenses.
Yep.
We are stolen ngisho bengazange bathi print.
Yep.
That is artificial intelligence.
Mm.
Now today sekukhona ama artificial intelligence educators.
Mm.
Okwazi ukuthi ingane ibuze umbuzo iphendulwe khona lapho.
Yep.
Yini leyo? That is digital literacy.
Mm.
Ngi involve ke kulento manje into indlela engi-involve ngawo uma ngithi mina ngilungisa amaphutha. Sisi ngasebenza as a private teacher for 2 years.
Yeah.
Ase ngisebenza as a teacher for 38 years.
Mm.
26 years of which I was a principal. Angifuni ukubrega ngithi i-curriculum yasogwini ibingcono ingcono.
Mhm.
Nangi manqobe ngakutshela.
Yep.
Ingcono kunezikole eziningi ezikhona eKZN. Si comprehensive high school yokuqala. Lezi fundo zo IT no CAT zonke lezi fundo saqala ukuyifundisa zingakabikho kwezinye kodwa. Now lezi fundo bezilidela ekuthini kubalula ukuthi ingane yakithi efundela lapha nokwini ingene iphile kuyibutton generation.
Yep. Njengoba kwenza uSandile.
USandile wayefunda i-commerce okwini.
Mm.
Wafunda eMangosuthu wafunda i-commerce.
Mhm.
Waseyifundela yena as an individual lento ye global transformation.
Mhm.
Namhlanje ngeke uzumthinte.
Mhm.
Namhlanje ngeke umthinte ngelinye ilanga ngiyomcela nje azochazela ukuthi wenzani uyobona imhlolo.
Mhm.
Umbheke nje la kulesi sikole silaphezulu, iAnton Lembede.
Yep.
Take nothing away from that school. Is a state of the art school.
Mm-hmm.
Tisha wakona akabhale bodini, tisha wakona asebenzisa iphepha.
Yeah.
Usebenza screens.
Mm.
Tisha wakona kana nkingi okunikeza ingane umsebenzi. O tisha base Anton Lembede hayi ukuthi ngiyaba promote, ngikhuluma iqiniso ukuthi bawo tisha la kwi province ya KwaZulu Natal esikole sabantu abamnyama abasezingeni leli elifunekayo.
Mm.
Thina ke sisele kakhulu la. Manje into engiyenzayo ngisho ngithi mina ngithi mangithi ngiyabheka la kulezi ingane bengiyifundisa kulo 38 years.
Mhm.
Zikhona iziningi ezingaqasheki namhlanje.
Yeah.
Yindaba na into abayifundile esikoleni is not relevant
mm.
to the global setup. bese ngiphatheka kabuhlungu ukuthi ngangithi mntanami lokhu kuzokusebenzela.
Yebo.
Ngangugqugquzela ngoba ngithi lokhu kuzosebenza. Isimo ngendlela esishintsha ngayo emhlabeni.
Impilo ishintshile emhlabeni wonke.
Umhlaba wonke uthi namhlanje ufuna ibutton.
Yebo.
Yabona sisiviki la ngaphelela khona amandla. Ngiyesikhathi ngibona kukhona umshini wokubhaka.
Mhm.
Khona umshini la kupressa khona ibutton kugeza izitsha.
Yebo.
Khona umshini obeka le building yobuyibona nje la.
Yebo.
Ingathatha from the foundation ibeka isitini iziyophuma phezulu.
Mhm.
Ngebutton kuphela.
Yebo.
Gata sikhuluma nezinye insizwa lapha zibisibuza bethi lento izoqeda amathuba emsebenzi. Sithi thina siyakubona lokho. Kodwa ngoba iSouth Africa iqhatha ngathi icomputer namanye amazwe aphila ngalendlela. Asikwazi ukusala ngemuva.
Yebo.
Therefore lapha na kwa Go Digitals SA. Mina ke babe sebenginikeza isikhundla ukuthi angibe i-manager ye-Educator Accelerator Program. Iqhamuka kanjani Educator Accelerator Program? Iqhamuka ngokuthi iDepartment of Education isiqalile ifundiso robotics la kwa grade R izofika grade 7. Iqalile lapho. Kodwa ethi high school level lezingane mayingena high school next year. Azizokuyifica le ndifundwa.
Mhm.
Bese siya rasta.
Mhm.
Now ngithi ke mina ko principal bafowethu. Ngicela ukuthi ke nginitshele ngini expose kulento siyidebate sibone ukuthi singebe nazo inindlela zokuyiqala okungenani siqale siyifunde thina qala idepartment ingaka introduce so that by the time idepartment iintroduce o principal bonke sebe clear ukuthi yini le okufuneka iintroduce nanokuthi einganeni zethu la ku career guidance masiba sizama ukuthi siba guide ngeyifundo okufuneka bayi choose sibo sibakhombisa ukuthi namhlanje sekufuneka lokho. Maths and science namhlanje yes ikhona kodwa those maths and science subjects become a gateway to the acquisition of life skills. Lama life skills namhlanje okuyiwona owathola ngebutton
lilonke nje sibalikhulisa siyaphetha.
Yes.
Ugo digital ungena khaxa kulento eyenziwayo namhlanje njoba kukhulunywa ngondaba ye maritime kade ngikhuluma no captain la ababili bobabili bakhuluma ngokuthi i maths ne science.
Yes.
Ugo digital usiyangena ke la.
Uyangena. Mhm. Singena kakhulu sisi singena kangangokuthi yabona ma uya ku screen sethu laphana. Si masikhuluma sathi thina si prepare lento thina. Sathi sifuna ukuthi masiyo presenter lapha si presente impendulo embuzweni ethi itheku njoba liqhenya kangaka ngokuthi linolwandle. Imapho nama innovations esingawaletha thina.
Mhm.
Angenza ukuthi Theku lithole ukusebenzisa ulwandle ngokuvula amathuba emsebenzi nokwenyusa izinga lomnotho.
Mhm.
Iphethe ngalokho ke njengamanje nje we are trying to look at a drone that actually will ezobuka izinto ngaphansi kolwandle.
Mhm.
Okungathi noma kuthiwa khona umuntu umukile la ucwilile banibani. Sikwazi ukuthi le drone yethu sikwazi ukuthi sinikeze ID ukuthi ikhona into enjengale eyenziwayo. I content yethu sonke isikhathi sizama ukuthi ibe relevant to what Durban is doing today. Njoba bethi the blue economy angithi ulwandle luhlaza isibhakabhaka.
Yebo.
Kunomnotho kulamanzi ahlaza isibhakabhaka. Lo mnotho lo singawu generator kanjani? Kufanele sithi harness ulwazi wo China no Brazil le technology sizama ukuthi silekelele iTheku sibe nama innovations sifundise izingane ezosebenza isebenza lolulwandle ukwakha amandla ezomnotho.
Sibakhulu siyabonga.
Ubonga kakhulu mama.
Siyabonga besixoxa ke lana nomnumzane uDlamini evela ke ku company ebizwa ngokuthi uGo Digital uzwile emlaleli isiZulu asitolikwe. Siyabonga kakhulu sibalikhulu.
Siyabonga kakhulu.
Njengamanje nake sixoxa nomunye wabafundi abakhona la kuneyikole nje eziningananyana impela ekhona njengoba namhlanje kugujwa usuku olubizwa ngokuthi iWorld Maritime. Gakho ke abafundi kuthiwe ake beze bazobheka ukuthi iziphi izinto abangase bathi mase bephuma esikoleni bazozenza kulomnyango noma kulomkhakha waka maritime. Njengamanje na ngesixoxa noNokulunga. Kunjani Nokulunga?
Ngiyaphila mawujani?
Siyaphila nathi. Konje uthi uMathobela esibongo?
Yebo ngiwaMathobela.
Kukuphi ekhaya?
KuseLamontville.
ELamontville?
Yebo.
Kukuphi nje neLamontville?
Okumanxele enzansi.
Oh, ezansi lapha kumanxele. Okay. Ufunda kuphi?
AJ Mwelase.
AJ Mwelase khona eLamontville.
Yebo.
Uyazi ukuthi kwasholani ukuthi AJ yaqanjelani ngo AJ Mwelase? Abakaze banixoxele.
Ay angisengakazi
yes. Ubuza.
Ubuza
ngesonto elizayo nje manivula uyabuza ukuthi kwashula ndle skoli AJ Mwelase kwakubani AJ Mwelase. Angithi nyanga yamagugu le.
Yebo.
Ayithi phela nje kube sekukhona okwaziyo okwamagugu ethu. Wena ukulunga. Zikhona nezinye izikole engiyibonile lana mawucabanga mhlambe zingaki nje.
I think 5 or 6 something like that.
Ekhona la.
Yes.
Kuthiwa nizokwenzani?
Uzokuba i-maritime day.
Ehe.
Yep.
Mabe khuluma nge-maritime nje wena uvele wacabanga nje.
Oh, okay. Mina bakhuluma i-maritime vele ngacabanga something called shipping.
Oh, yes. Okay. Uyayithanda yini izinto ezikhuluma ngekepe nemkhumbi?
Yes, I'm very interested on that.
Wenza ziphi izifundo esikoleni?
E-commerce.
Okay.
Including maritime.
Oh, vele uyayenza maritime?
Yes.
Oh, kwakuhleke. Uzwile kangithi bechazela ukuthi kuneyifundo ezahlukene ayifundo, imisebenzi ehlukene umuntu angasayenza.
Yep.
Uthe mawubheka nje ubona noCaptain Thoko. Kwathini kuwena? Wafisa ukwenzani?
Okay, like ngizongigcugcuzeleka, like I feel like I want more. I want to be like this one.
Yeah.
I want to achieve lento la I achieve empilweni.
Yeah,
especially langibona ukuthi ke you know what, I female, shothi ke it is possible for me ukuthi nami ngifike la khona khona manje.
Yebo.
Yeah,
bamathuba sevulekile.
Yes.
Akusambi abantu besilisa kuphela.
Yes.
Awu siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ke ukuthi mhlawumbe ukusithele nje fahla. Angithi senike nahamba nibheka la ma stalls.
Yeah.
Angitshela izinto oyibonile.
Okay, ngibonile lapha. Okay, bekunginingi ukuhlukahlukene but ke mina la ngibe interested khona kuka maritime safety, like basifundisa ngekuthi kubaleke ingane ukuthi sifikeleleke if like basitshange ama tour guide ukuthi ke ema lifeguards. Yes,
hey.
Sorry, then kusitshwa ukuthi ke if usiwabona la singabo feel like you know the what these people basibangela isicefe, why bangasala ukuthi ke siye deep into the sea.
Yep.
Yeah, but they're there for us ukuthi ke bas protect because they know ukuthi ke if seqa lala bathe singeqi khona, which means there is danger there. So ngabona ukuthi okay, of which ngisho maritime ikhona, the people who care for us.
Yeah.
Ngothandile naloko. Yeah.
Siyabonga ukuthi uka grade bani konje?
Nga grade 11.
Grade 11.
Yeah.
Eh, usufisa ukuthi nganqinwe sekuthiwa u12 khona uzo puma masishane mo puma ka grade 12 uzoya kufunda kuphi?
Bengicabanga kuya eDUT ngoba ndiliship logistics.
Oh
yes.
Okay, siyabonga kakhulu, sikufisela inhlanhla, siyazi ukuthi uzophasa. Sesoxoxa nawe ngokuzayo, sesikhuluma noCaptain Nokulunga Mathobela.
Ngiyabonga namka.
Siphinde sathola omunye umfundi la emihle imizamo. Emihle uThobani konje sibonga.
Khong.
Wakachongo. Siyajabula ukuthi sibe nawe ila emsakazweni. Ngifisa nje ukusitshela kafishane yini ekwenze waze wathanda ukuza la namhlanje.
Namhlanje into engenziwe ukuthi ngithanda ukuza la namhlanje, embonile ukuthi ngizothola ithuba nami ukuthi ngiyiveze kwabanye abantu bese ngithola ulwazi oluningi ngefundo engizenzayo namathuba anginawo uma qeda isikole.
Iziphi izifundo ozenzayo?
Ngenza maritime kakhulukazi. Ngenza maritime, physics, accounting, geography.
Okay. Bathe babechaza la ngokuthi kunemsebenzi ethile umuntu angayenza la ngaphakathi. Iwona muphi wena ovele wafisa ukuthi ngabe uyawenza?
Ngumntwana othandi explore izinto sengiyathanda into eningi kodwa ngithinde kakhulu makhuluma usisi mbona usisi oyintombazana osemncane naye ekhuluma ngokuthi uyipilot uyipilot so ngathinte kakhulu nganikeze ugqozi nofuqufuqu ukuthi nami ngenze into eningi so
usuhalela ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa nangu captain emihle
yes
manje yini ozoyenza ezokwazi ukuthi kugqugquzele
into engayenza ukuthi mawukhona futhi amanye amathuba njengaleni zami ngazo zonke indlela ukuziveza ngithola ulwazi ezinkundleni zoxhumana nje nakho konke bese ngiyazimisela nasesikoleni.
Ehhe, umyalezo wakho mangathiwa nje ukhuluma no grade 11 wasesibusisiwe comprehensive high school ungathinje.
Ngingathi ungasabi ukuziveza. Maningi amathuba la ngaphandle yalinda ethini ukuthi siwaxoshe nje asazi kahle ukuthi isiZulu sithi inkunzi isematholeni so thina abantu abadala balindeleli ukukhula thina so kumele sisukume amathuba wezithini thina kumele siye emathubeni.
Siyabonga kakhulu emihle sikufisela konke okuhle siyazi ukuthi njengoba imizamo emihle nje vele imizamo yakho izogcina siphumelela sikubona usu captain emihle khona la e Maritime siyabonga.
Ngiyabonga.